mutemo olwembere kwesibyeko obato tyambuzo bato tya chusa chusa ndowoza kubanga wansi w'omusalaba wali w'amaanyi agakutule njegere kati twale dala kereza nange nti mulinya lya Yesu byonna biyinzika. Aleluya. Olwembere kusibyeko obadde otya mbuzo obadde otya kyusa niyebeera ndowooza okimanyi mu musaayi gwa Yesu tulina amaanyi agakyusa embeera batitwale ddala kkiriza nange nti mu linnya lya Yesu byonna biyinzika. Aleluya.
Aleluya Mukama.
Bali kitanda ky'okolako kakkiriza Mukama. Yenyigiriza mu banji era nga bamusindika mama naguma nagamba wekoma ku Yesu oyo zenna sumululwa nawo lwaleero twale ddala volokoka kuba Yesu wali atume ekigambo kyene kiwonye ndwadde zafekiriza wona wona leero. Aleluya Mukama.
Aleluya Mukama.
Bati kitanda ky'okolako kakkiriza Mukama. Ujabezo busagwa na manya gechiziki za gambe vyokola Lubale wechi kambi sambwa Neweri batogo Antibo sibanga na yasiba Era busumulula na yasumulula Chovola banyimba rente nane ngulumi za kabaka wafe Yesu mulamu. Hallelujah Mukama.
Hallelujah. Hallelujah chitange.
Kwa tu chitanda choko loko kakiriza Mukama.
Abisabola vya la vizika na wekiriza Mukama. Yatula, yatula,
yatula. Yatuluare roku linyara Yesu. Tuare chamagero chame.
Mama, hallelujah chitanda. Hallelujah kabaka.
Kwa tu chitanda choko loko kakiriza Mukama.
Kwesige vya la vizika.
Chogolokoka yatululwa lero ntyo sobola.
Hallelujah chitange. Hallelujah chitange.
Oh yatula yatula mulinyara Yesu
tware chamagero chame. Mama natuli na subi sinza cha hallelujah Mukama.
Kubanga wachaliwe subi
yatulinyara
Yesu tware chamagero chame.
Mama natuli na subi sinza hallelujah. Nimuse mikono wachaliwe